www.kwachadivine.com.
Sai ena mayesa ndi udolo wanga akati andipo penati tedi ndi dolo palibe zompanga zonse ziyamani nazi pena zima ndisokoneza ubongo wanga kuiwala izi zonse ndi mashaina nazo zimuna ndi pasa ndi nuyo baba nde ndi mayamba kuzifira ndi kamaenda anthu waziziwa nthawi zambiri ntima umakana koma matama ndomwe yanditenga Mayamba kuzefira Ambuye ndi mayesa kuzileta Kuti ukulu wanu zioneka Koma matama ndomwe achuluka Mundi choselezi menizi Mundi choselezi menizi Antu waziona inuyo Mundi choselezi menizi Mundi choselezi menizi Mundi choselezi menizi Ndufuna antu waziona inuyo Mundi choselezi menizi
Tereji Kristu, chapa guru Chosi wanitera ngadindi ni spiritual guru Form of godliness but no power Empty clouds with no showers To Kristu, chosa manyamula ntanda Choma menyama peace treaty ndizi wanda To Kristu, chodi jiribe sacrifice Zero obedience, only full of compromise And I wonder why they never see you Cause I'm always at the studio, I never see you Ndizi fata pa mapazianu True authorities found pa mapazianu Lord In fact, you don't have to do anything. I need to decide to make you my everything. In fact, you don't have to do anything. I need to decide to make you my everything.
Patsumula ndipatsai ena mauna ngati udolo wanga. Samadziwa kuti zose zinachokera kwa inuyo apa papalibe changa. Yeah, akamandi kweza ndi maloza kwa inuyo kuzitengera uta kugwapo sanga. Yeah, ndichifukwa ndina sanga kumalimbikitsa anthu muzi nyimbo zomwe ndi mapanga. Tate ndikupempha muzi ndikumbutsa kuti kukhala munthu woleza sikupusa. Luso lisakhale chifukwa chomazikuza. Timozi nditsutsa ndezizi ndikhudza. Yeah, ndinaphunziraso kuzichepetsa ukakomedwa umazaiwala pena. Kuti lusoli ni mphaso ndinimamvetsetsa akanafuna akanawapatsa ena. Mundipatse chidziwitso ndikasindikire. Uwone daliso ndisamazifire. Kuzimva ndikophweka ndione malire. Zelu ndikuzichepetsa zisatalikire.
www.kwachadivine.com. Yeah.